Jop. Si. Wale nitaga fundi
na ukonga. Yeah. Mm.
It's young blonde producer on the track.
Muna nishajua sauna ficha ni wekuwa na amani tu. Fanya unachojua wala sito kusumbua. Wekuwa na amani tu. Ato kitaka danga lako ilete ghetto. Aina noma na utimizi haja zako na mtu wako. Aina noma sa unipendi au au nitaki au umekuwa kivuruge we umekuwa jau na mano mesahau naleta mazarau. Yeah, yeah.
Oya, kwani najali basi, kwani najali basi, kwani najali basi, oya, kwani najali basi, kwani najali basi, kwani najali basi, oh, kwani najali basi, kwani najali basi. Kwani fundi, oh, cause you don't care. Ato kikosea, unabaki juu yani mapenzi ya nafea, ujui kukosea ula singua yani. Ukihisi umempata mtu bora saidambu, usisite kunyacha, nyache na maisha yangu. Chichichi, asya cha, ukini chichichi, soya mina kuwacha. Apipipipipi, apapapapapa, azikizikizi, utizeko sunonara. Sao nipendi au, au nitaki au, mekuwa kivuruge, we umekuwa jau. Na mano mesau, naleta mazarau, yeah, yeah. Kwani najali basi,
atoki ni boku.
Kwani najali basi,
yeah.
Kwani najali basi,
wala sina hofu.
Kwani najali basi, kwani najali basi,
hizo posti kitoku.
Kwani najali basi, kwani najali basi, oh, kwani najali basi.